Snitches.
Call me Rosé.
Snitches.
Sorry, made it.
Nikiwa nimepoa, waga sina bari. Nika zangu home na nika mistari. Snitch, naona kumbali. Ulombe nasikia kwa vyombo vya bari. Oh, eti, amecha kuigiza. Maswali wanauliza,
anachana mavipi?
Mina watoto msije mkani compare. Mano jinga, naona IG wanongea. Ameza kurap, atapotea. Tukutane Shelly chuma inapepea.
Mwache wa shangae, umeshabariki wa nyota.
Tunga muda nao maledi gaga.
Mwache wa tambae, za mazao tisha pita. Uwe ndo mama lao mama. Uwe ndo star wa rappers. Uwe ndo mama lao mama. Uwe ndo star wa rappers.
Sidangi mina sakado. Kila chimbo nipo naeza sema komando. Naona toto wana kunjo suru mpaka roo. I got my paper and I saw stories like before. Na chuma kali nimekama tear. Lipo toka mbali moto bomba dear. Usichoka nikoka kwa fake. Fake, I don't fake girl. Natafuto vyangu na singoji kama back. We can't match girl. Ameza kurap, atapotea. Tukutane Shelly chuma inapepea.
Mwache wa shangae, umeshabariki wa nyota.
Tunga muda nao maledi gaga.
Mwache wa tambae, za mazao tisha pita.
Uwe ndo mama lao mama.
Uwe ndo star wa rappers. Uwe ndo mama lao mama. Uwe ndo star wa rappers.
Sina papara, papara, papara. Nina kuna taratibu, tibu. Wau bado makafara, kafara. Nina dawa kuwa tibu, tibu.
Sorry, you kill it. Gazer Tumbaya.
Wanadai wa vikoba, vicho vya uyoga.
Wanajona tuma jaji wa muziki.
Kimi kuka visoda, eti wanaroga.
Kutuwa uvipa jaji piki piki.
Eti mkoma ngumu.
So have you made it?
Sina papara, papara, papara. Sina kwena taratibu, tibu.
Snitches.
Oh, bado makafara,